nitete ateti kwa mbawa kama tai na pepe ya pepe. Vile Mungu menishindia yote, nikianza kusimulia nina ni hata niamini. Kule Mungu amenitoa ni siri yangu moyoni, nami leo nasimulia amenipa thamani. Kule Mungu amenitoa matopeni topeni, kila nikiangalia kushoto kulia umenizunguka mimi. Nami nakuimbia shukurani, pokea pokea shukurani. Umebadili story, umebadili ya kale, tena we umenifanya ning'are Yesu. Kwambawa kama tai na bebea bebe. Vile Mungu umenishindia, nishindia yote.
Kama bendera na bebea, na bebea bebe. Vile Mungu umenitetea, nitetea, nitetea tete. Kama tai na bebea, na bebea bebe. Kwa vile Mungu umenitetea, nitetea, nitetea tete.
Mungu wapa nguvu wazimiao, mungeze ya nguvu wasiye na wezo. Mana yeye ndiye Mungu siye shindwa chambo. Bali wao wangojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mabawa kama tai. Watapiga mbio hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia, wala hawatazimia. Na bebea, na bebea. Umenitetea, umenitetea. Na bebea, na bebea. Umenitetea, umenitetea.
I lift you higher, my beautifier. You have taken away the shame. You lift me higher, you my desire. I will never ever be the same. I lift you higher, my beautifier. You have taken away the pain. You lift me higher, you're my desire. I will never be the same again. Oh, na bebea, na bebea.
Kama,
kama bende bendera, eh. Umenitetea, nitetea Mungu, eh.
Na bebea,
bebea,
na bebea. Oh, umenitetea, umenitetea. Hey, na bebea,
bebea,
na bebea.
Kasha makes my side.